just give me more
in the
plate.
World of fantasy, when I dream I see you, mommy. You're a star in a galaxy, me winguni uko angani. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Never leave me alone, alone, and you were single like how we do. Anga, ego, visible. If only people ruga money, you see fishy reeking. Yeah, nachuliza wapi ulipokuwa. Mana zamani sila ninge kujua. Nisingelizwa ha, nika ukua ha. Ila na kuhimiza na kwa shua basi. Usichekata nika kumiza na nimekupa na basi. Mitihani kawida will never lose hope. Siyati kwa sura, nimesha wishika kwa tabia. Ulivocha kucheku kinia chana kura. Wariti walangu na nivutia. Itafanyaje, kukinia chani tanzaje. Nitatukaje, kichifecha nitetua. Nachuliza wapi unipakua. Mana zamani sile ninge kujua. Nisingelizwa ha, nika ukua ha. Kila na kuhimiza na kwa shua basi. Usichekata nika kumiza na nimekupa na basi. Mitihani kawida will never lose it.